It's the kids, baby.
Yani kama ningepata nafasi ya kuchagua kwenye dunia nzima, bado ningekuchagua wewe. Nakupenda sana, umepata nafasi ya kutanua kwenye dunia nzima, nikimba na kuimbia wewe. No matter what, give you my heart, Illuminati, you got my heart. Yani mama, unanichezesha anana do, like a Scooby Dooby 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 Doo. Kusata mapigo kwenye roo, many mother, unavyonipeleka anana do. You're my painkiller, paracetamol. Nakupenda mia more. I'm in love.
Paracetamol, nakupenda mi amor, I'm in love.